Nikumbule, nikumbule, lapho ukona sithandwa sami. Nikumbule, nikumbule, lapho ukona sithandwa sami. Wama singaxabananga uhambe ngisakuthanda namanje ngisakuthanda wobu uya.
Ngizobhalela kumbule ekhaya ngihlulwa inkumbulo, ngifunisele isandwa sami sikhumbule. Ngizothi diye andile olapho wakumbule ekhaya, ngifunisele isandwa sami sikhumbule. Bambe afunga amatoho namulinda namulinda azama aphinda buye. Beautiful my door, namulinda namulinda azama aphinda buye.
Ngiyabona ngiyabona